Ambalma o ayau bisimila malikono ani malikoka ni yebewa bambara ka malikura kuna funu kenesigilini au ka bi kuna funi lak mabao bena talike nunundika bi juma sogomada jona ina aira la kafo dugumi na be wule ko dioba na plein ye kilometri damado kati o marafe je kulu mara mafe tugu tarabi malifi ni tugu daga yoro doka amelo kuna funu tente kalasi auma burkina faso jamanaka Mwata anishiki nyo ufagara bulgu marala jari jekulu maufe amino ufene tenten kulasi auma. Mali jamana tikikoro Ibrahim Boubacar Keita, aka ministri koro noye Mahamadu Kamarai labla laka bo kasula kunu alamsa. Koronavirusi bana kunka, kenya ministri suya alase kafo kunu alamsa marsikalu klita aniworo samba flani mukani saba. Bana bato haga misorola mali jamana kono ye mgo babi saba ni saba ani mgo bi ulu vlani mgo kili. Nunumbe nake akwa malikura kunafunu lak mabado ye aya ubisimila. Ambalmau anga fuli bawe kukura malikono ani malikoka ambala se au maniwati na kafo au sokolendo vewa bambaraka radio fiesra upela jelena malikura kuna funu ulube kalase au maniwati na neganye tani ulo vlanta na ngusira bamako ani alaminina ula neganye kilimbe Washington DC Ameriki jamana fabakono biye juma ye marsikalu klitan ani ulo vla samba flani mukani saba sanga bisaba au ni Mariam Traurebe na nyongon soroka bo vewa subakono sijo warona na Washington DC kamaliku kuna funi akunkuna nyenye tenten kalasi auma au ka kuna funu fle amta katimara la uka dugumi ni abewele ko dioba airala ka 4 kilometri damado debe ani kati re duguko nani nyonche sokomada jona ina neganye saba u 30 melen ko feni sanga tan nyonye je kulu mara mafentu ko trabi malifini tugu daga ro dokanyi airala u sinfe ka 4 buli mafen saba nyon ulu ko ni jina sinfe ka fara bulu fe wero chamanka lamsa sanga revi wa tokola ka bokati ale sikaska luke ka kuna funi misoro anko lame
Binkera jiumba larawe daga kansoma jona ina. Sufe nega kanya sababu gati de bingali inkera. Sigituka lakale la aunye kuma faleni minui. Unilarawe daga in lakana baga uturamugu chila nyona ka wakati janke. Bololo kankibaru ya beyi. Ko mali lakana baga fla jokina. Kutola bolifen sabatien. Bingali kela u desera kulokuto chok tumami ku bolila. Anye diumeru wele ka dese wala saka o kibaru ya 70 ya. Gale maunga nega juru jabi. Diomba larawe daga in tun sigilen do kati boda de la ka isira ni kita sira ni nyonche la kana ko nyamgo nana la wuli katara dos gi diomba kita sira la kata to kelen sigi no sombu ka isira kan o ken ni sisan chete kalo sababu folo abe wati jambo sisan tuma be mugo folo folo len do obeye kati laminina dok ntemelena ntoni ba kristian moriso laminina sigira den do ye chef la ye ye munununa ko bu nyinga u bolila Jama yu gwen, kelen soro la ko di la kana baga wma. Oko di yomba larawe daga min gosilen fle o nyefe, negela fanfe, sigana mwko do yira yi. Ba wile kungo kono soribugu fanfe ntenendo, sere do ko forsati kelecha unin jatige wale kela sigana mwko do fana karila nyona. Bi soko mayna, kulukoro mara polisi nyemko usira bingali inkeneka di yomba larawe daga la yi. Kataka jate mineke chinyeli kele una. Kabinin diomba larawe daga kura insigira akalo flanin doni nyon flani. Ni asi enfoleye bingake alakana buka ukanta. Lamisa sangare kati, vewa bamara.
Amta Burkina Faso jamanaka airala kafo mwotan anishiki nyon ulu di fene fakara uka yere kolosi dugule mwko fila VDP ube ula minkera ntenendu uka dugudini dola nabe ule ku tuwa beng nafle nye bulgu umarala. Sheria da uya ira kafo ni jadi wakili wali ya mini akera kera sababu ye kajatike barika buya mi kunafuni lasira AFP ka kunafuni njila ufe. Kader Traore viwa tokola kabo wakadugu.
Burkina Faso Jamana wurudugu fanfe, kerenkerenyala gulungutu ani eke udugudenu na maanyo kona tan ani konantantu nomne na kabri fevide kalu kile tan duru temeni ni ulu ukibera fuyi masoro fuga na blabika. Ni kunafule njira kabo banyimake tome sigeno Burkina Faso kono na lebe ademade ya kusabati nanko MBDSP aleni cross Sahel aleka chike dame midori dugu kono aleni lasilibo maskalo kile tanduru temeni cross Sahel ani MBDSP kafotara ni matan gondon nomnena kabo yere kurusu digulon ani lankala tigila maulefe buluguntu ani eke uka sugufiara kamasoro ni nomneni nkera seredin chama lenyefe foka na abla bikan, ni maturune nunka gbasula mautini uka kibara foye, al nasorda uluye usinfa, kase soruda soka dagara, ani uye fanga nyemo yere segere, kase ka kuna fuli janjon soro, ni ndusu kontoro nika. Ni mba nyimake ton flan nunka lasele kono, uluye fuli kren kren lase, finisugu ani yere korosu duloma, uluwe bara minkera, kase ka lankana sabati, faso bekono, konga, uluwe jentaye, uka se ka adamadi ndo mne, ka unimbo ura, nasorda, udati ninjugu wali fuida. Mbida spiseno, ani cross sahel, uli uwele kambla, flanche fanga nyema ufe, kulu ka fereo bebla senka, mimi seka mwol ning la kisi, kabo fukari kbansa oma. Utemeniko, uyaya la, kukiri tige sige sige li, nanko anket judiciaire doka ingisika bla senka, mimi seka to, matrone nishikadon. Nintuwe kadetra uli kumakanye, kabo wakadugu, Burkina Faso.
Dunia kile ya tombaka bulu farami sigilendo demseni fitini untokolani abewuleku UNICEF uye batakido labo kafoko demseni milion ta nyongonde bi. Munu bela jelen binendo baloko dese gile ya ukono wa demeka yankado uma jona. Ni demseni kufole nunu kube Burkina Faso, Mali ani Niger ujamanaka. Okunafonu mbelasi ama Mohamed Turefe viwa tokola.
Demsenu munu magobe deme korotone na Burkina Faso, Mali ani Niger jamanauna. Ulu hake okacha ni samba fla unimuga antaye. Sien fla UNICEF yofo. Kafara oka demseni milion nani warebe faratila usiginyo jamanauna. Bau kele munu mbeke marfatigi uni lakanabaga uche ulubeka woyo danche oka. Marie-Pierre Poirier, miye UNICEF ka maranya mgoye. Farafina, saan bafla ni mwani fla, okera faria koye, keren keren yala, demsunu bulu sahil chamanche yala. Kele ni senfe mgo, beka ka teliala, ka bingani, pan demsunu kan, ka lakol so, kenea so, aniso kan. O marani minena jihadisu ka faria kola, kabini san chama. UNICEF ya jira, ko marfatiku ka kele, mime ka marani mine, okera juguaye, ka tafe, bau, kulu dobe ka barake, jamana yoro baula, ka dugu datu, anika jiko sariyaw. Tien. Burkina Faso jamana na demseni munu fagara san bafla ni mugani fla kalo kononton folola ulu hakao kacha ni san bafla ni mugani kelen wati kelen ta shien saba kakeni dunia kelen anton ka kunafuniwi lakaliso ba segi kemen saba ni ko datugulendo jamana saba nununa akacha ni kelen duro durula Burkina Faso kasoro Niger jamana tilaberi marala lakaliso tila sabana nyonte barala tugun James Jones, noye UNICEF ka kumalaselaye o maranina, oya jirako banakise ba mimbe demse nuka nyenamaya nuka sininye sigila sahel chamanchayan la. UNICEF ye ule bla, kele ni senfe mgo bema, ukuka jogo nyumaya ni saria wajibi leon dafa demse nuka jine saria ukono, halika binganu ban funakeni ni lakol soulkan.
Mali jamanatiki koro Ibrahim Boubacar Keita ka ministri koro Mahamadu Kamara blala kabo kasula kritikala ubulu kunu alamsa akele nkofeka sefaware milion kemeduru nyo labla walasa akalabla kakon akakritika unye. Mohamed Danyuko vewa bambara toko lakabo bamako.
Kunu alamsa marsikalut le tan aniworo Mali sharia so yesebon frabo kaira ka foko ministri Mahamadu Kamara alikumin tme kasula abe san flabo kale koni o yefinya boda soro Mahamadu gisi nale koni san fe so karmo yina le sharia koni o kalanke ale koni anka alilame finya boda re abidi kasula de ma chuguji Mamadou Gissé
jagu ya te akadima wa jagu ya te ukampan fana kadima fese fese li debeche kafoko nina kaka okma na asro itabuli walma iboli itnata anga siru ubo wakilata kan kafoko ubibo usheri akoro walma kafoko sebem nombino na ubewele kupevu itinata ulufra dogo walwa kuchen
Boubacar Keita nali malidien alikon buluka mamine fuka tasi sanfla bonyongo mawe kasula kasuro akakirimatike uifenyi munga nka dabla malikon
fendiru ama achemanyi jamana mana keka foko jisariati bato jamana mina o jamana mboka nga sira o jamana uye paske nye mogo mine bensha jisaria ki benika hakeru kwa beka hake kadima paske ni mogo mine ka aye ninke aye nifo aye ninke ipitana ye jiji munufu ya ni programu mba mine na ya man na ya tiki doblasu manda de depo aya jija aka tiki kwa kirike kwa kirike ke aye minge ajoba la na ajota la ugadon
Seven from Bola, Malisha, Tigaro, Yoro, Yairaka, Foko, Halisa, Jamana Maraba, Korodo, Binafo, Karim Keita, Chema Iber, Fuga Tabla, Ben Barkala, Ko Umakube, Ulula, Ube Jamana Muna, ukase kubla kana malila ukateme saria so unyafe ubisika ke lahala jumani kona la Mamadou Gissé anka alilame
nyon demain 70 ans ni wache ndo wala ko atra judiciaire ko prashon judiciaire no tani wache uluk akagle uluko mo lanati ou bien kouni kumne kanamli ah mais non so on a fait ça, c'est venu au Bani Nouache. Notre coopération, c'est venu au Bani Nouache. Notre entrée judiciaire au Bani Nouache. On a ouvert les lignes au Djamana Donka, au Djamana Okan, au Chiratéou, au Lufana Koukash, papier dit, police internationale Broma, interpellé, au Lukou Lagini. Ou la se ou ka polisoma polisou ou la yine ou la se ou kana fomala
wala sa ministre koro Mamadou Camara lika seka fiyambo da soro aye fiyan de di mounou koni ou mousaka ou etajo fo million keme duru la yika donka fo ane mami fana noube kasula ni kokele mkono noye madame Boare Félix Sokoye ale koni ale ma ou warisara ou de ato ale ma fiyambo da soro ou de seben nou seben fra kono mounbola mali sharia sou ou lu yorola Mohamed Danyoko vewa bambara tola.
Kunu alamsa no bena marsi kalo klita ani woroma Amerika jamana ya akala sikidin kura blakata mali jamana kononu yeson l'excellence Rachna Cornel ni aira laka fo apisimiliara Colonel Assimi Goïta fe mali kuluba famajigi yoro konala Muribo Dambele alibu kunafunu wala wala
Ameriki jamana ka lasigiden korhonen ale sugantira Ameriki jamana ka wasaden so senafe kake lasigiden desamburu kalu kule tan saba samba flani mwa anifla ayiga kaliga senke inafo Ameriki jamana ka lasigiden mali jamana la desamburu kalu kule mwa anifla samba flani mwa anifla asira bamako janvier kalu kule tan sekin temenen ayako kunye bonyabade ya ale bolo ka ke Ameriki jamana ka lasigiden mali kononala akoko akera kenayo kalankoyo walma sekuni donko walma yelemen beta gado politiki sirauka kwa Ameriki jamana ani mali ni barake nyokoya kumajan ubuni nyokonche kwa liko ni sewa lendo awasa lendo kablani na Ameriki jamana kwa chesiri lendo kabarake ni mali o wenyokombulo yasa ben kenea ani yiriwa obiseka sabatituwa mea lasikiden Rachna Cornel ali Ameriki jamana ka kenema chiden mumuye sanfe kalandonia bala kenema chiden hugumuka
Nivewa Afrikie una adama deunla fiara kuna fonekola.
Ambalma wo ayaw bismila alibi ambala si aw makafo obeka bewa bambara ka malikura kuna funu na me akara ju fiya sara ufe bama kona la mini ye fiya tru kala keme anifla u fiya sara yi nyoro di sahel ka ubse kan soro radio emergency ka biko natani kona ton anitomi woro yuwaru aw ban soro radio dunia ka keme anikile anitomi fila koro ani bayangara aw ubse kan soro radio urona sanfe biko natani saba anitomi fila gawo u ye fiya tru kala keme ani woro tumi kili tumutu fiya tru kala biko natani tumi saba abidjan ka u aw seka na sorofnya trukala biko natoni konotoka wakadugu keme anifla anitumi nani anga bololo sala lablalindu www.vewabambara.com walma akuseka na soro anga page Facebook YouTube ani Instagram kan vewabambara malikura kuna funu mbeka lase au ma Mariam Traore pe ni wati na kaposijo woronana vewa soba kono Washington DC amta bamako kenaya ministri soka blonkono kunu alamsa marsikalo kleta ani woro samba flani mugani saba uya ira kafo mogo keme ani mogo shikini flade sekesekara kadon ni coronavirus bana be ula mogo fla kura sorla o se fe ka farabana batoka we coronavirus bana bato amali jamana kono a haga ke mogo ba pisa bani saba ani mogo biulun flani mogo kili mamunu be ko lu fatura do kotro soni jamana fan woro fe o haka ye mogo keme wulun flani mogo binani ani mogo saba mi kuna funi dira kenya ministry soka kunu alamsa marsikalo kleta ani woro o kuna funi di sinfe. Amtani kuna funu yejia fanwerefe Burundi jamana kan bijuma sogomada fe uka jamana nyamoko uye la selike kafoko pulio banakise uduna uka jamana kono kabri sambisaba atumadilika du moko shiki ulu sorala banayira mamina mi kuna funu sebenchiara dunia kenea soba OMS fe kalasi uka jamana kono nama airala kuna funu kono dunia kenea soba OMS noi organisation mondiale de la santé kafo ko coronavirus bana soni dron abena sonka ke inafo mura krengrani mini ubena ke inafo gripu nazarakana ni kuna foni nunu sheria len kwa feu yaira kafo ulika jobara ulube sina aira la fena kuna foni kona kafo ko bi juma no bena marsikalo klitan wulun bla samba flani mugani sabama die kritike soba no e cour penal international e CPI aliye la selite ni bataki doye kafoko kiriko blala mwafla kunka ni uye mandadare krengraniala umafolo uye rusila jamana nyamogo ireye nuye Vladimir Putin anika fara Maria Alekseyevna Lovna Buleva aleka uyaira usimfe kafoko kirimindu airala nyangilu kona kafo dankarli wali bamunu ni ukera Ukraine jamana kele simfe irushi jamana kele mkofeka kele daga si Ukraine jamana ka mini abara udamne na kabri fibri kalu kononala ko ulika jo bara segesegalu ya ira kafo nomnelikan ka ke katani makufole flauma ka ke ni dangarli ba wale ye mini asigira uka segesegali gafe mini ulablala fevrier kalu klimwa ani fla samba fla ani mwani saba ametani kuna fonu ye alibi rushe jamana ka shin jamana tigi Shang Songping alebe na takli saba tamala rushe jamana ka tenendu tama mi sinfe ayaira kafoka binata ka tiria sirau ani demesrabla kanyeshi rusula jamana vland jamana tri Vladimir Putin ma Mohamed Touré viwa tola alebo kuna fundi
Rusi jamana ka bingani Ukraine jamana ka okonkanko bina France ro Putin nizi che manyoala Chinois jamana mason ka Moscou ka bingani ni jalaki wa ayanyini ka irejira ka foko atna sembo okelena kasro abetlebi jamana uka wulika jo jalaki anika ajira ko faraje jamana uka finitiki seti jekulu otan ni Ameriki ye sorasi wale ula wili Rusi jamana fe Kremlin fanayo tamani la seli ka fo ko jumadon ko abnake Vladimir Putin ka wulilika Kremlin ka kumala sela Dmitri Peskov ya jira ko Monsieur Putin ni Monsieur Xi bina nyon soro kelen kelen soufe dumuni dola min la beneno jumadon barobo abnake tratadon munu binake jamana fla beka fama ufe Monsieur Peskov tunta fe ka kunafoni ndi o baroka Putin ka jamana ko kanko ladi bara Yuri Ushakov ya jira ko ni kuma nyoya ni misega ke sababu ye ka fere kuro soro kele la Ukraine jamana na yoro minna Rusi jamana ye gelea soro anyeta lila Putin ye zi wile kata Rusi jamana na jabodo senfe fiensra fe chef la nunu ye minke December kalu labana Putin ya jira ko nintamani bisega ke Rusi ni chinois chesira u fanga jira dien bella anika ke politiki ko baye jamana fla ni nyonche jenyonwa ula zi ni Putin bina kuma ko munu nye silembe jenyonwa peje fanga iri walima ani jenyonwa sirateke ula Rusi ni chinois uche. Ofanana anika haklina falen falenke irisini chinois jamana uka jeka fo bofan stratege ula. Jien jamana uka jekuluba keneka. Kremlin yofo akakuna funi di seben kono. Jamana tiki fla nunu bena u bolono blafana jamana fla ni nyonche seben nafama ula. Achika mfe.
basketi sanfɛ cɛli ɲɔgɔndanba afrika ligi ko don atako sabanan bɛ sɛnsɛn na ka na san ba fɛ mɔgɔni saba ye marisi kalo tile tan ni kelen ka kuncɛ tile mɔgɔni kelen dakar senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ conférence du sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ conférence du nil kɛr egypte k'a daminɛ avrili kalo tile mɔgɔni kelen ka kuncɛ mɛ kalo tile wɔɔrɔ final ɲɔgɔndanw be yen kigali ruwanda jamana kan mɛ kalo tile mɔgɔni kelen k'u kuncɛ tile mɔgɔni wolonfila farafina b'u kulɔbu tan ni fila de bena u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan bisaba ni seegi ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to voix de l'amériki kan ka afrika ligue nanko bali kunnafoniyaw sɔrɔ
amɛriki jamana ka ciladen antony blinken bɛ taamala farafina gun kan bi juma a tun bɛ ɲamɛ niger jamana kan a ye laseliw kɛ u sen fɛ k'a fɔ ko amɛriki jamana bena fɛɛrɛw ni dabali tigɛ ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnin bila ka taa sahɛl kɔnɔ marabolo jamanaw bɛɛ lajɛlen kan muribo danbele voa tɔgɔla ale b'o lase
a ka tagama nafamaba sen fɛ mun ɲɔgɔnnama deli ka kɛ amɛriki jamana ɲɛmɔgɔ fɛ nigɛr a y' sara kunnafonidi sɛbɛn afp la blinken a ye weleweele da kɛ ko ka jateminɛkɛ ka tɛmɛ mun yelen bɛ i n'a fɔ saradasu wulika jɔ amɛriki jamana fɛ ni dan sigira faransi ka toli la mali kɔnɔna la san kɔnɔntɔn kɔfɛ a ko anw be fɛ ka fɛn kura de bila sen kan blinken ka kuma la a ye ɲiningali mun jaabi alamisadon tile laban na ɲaamɛ blinken ko
cette approche holistique pour nous, pour nos deux pays, ça c'est la clé du succès. Et là aussi, il y a un investissement très important.
Amérique jamana bena dollar million kemɛ ani bi duru o di Niger ma ani a ko fɛnɛ ko Amérique jamana a bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ yasa jihadi kɛlɛkɛla den kɔrɔw Amérique jamana ka hakili la olu ka se ka baara kɛ i n'a fɔ ka sɛnɛ kɛ wagati yɛlɛma ni ale fanga ka bon ni jamana kɔnɔna la a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka baarakɛɲɔgɔnya kura k'o kɛ ni Niger jamana ye lakana fanfɛla la ni Amérique jamana ale kɛlen do ka saradasu dagayɔrɔ dɔ sigi ye ni a bɛ fɔ a ma ko base 201 cɛncɛn fuga kɔnɔna la yaasa u se k'u ka aviyɔn pankunuma ni mɔgɔto de minnu kɔnɔna la o bila ka ban sahɛli cɛncɛn fuga kɔnɔna la faransi fɛnɛ be yen ni a ka saradasu ba kelen ye jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛli la ni a be yen a be wagati jan bɔ sisan nka a be fɛ ka yɛlɛma don a la kabi u bɔra mali la blinken ka nin tagali a be kan ka kɛ wagati la ni mali ani rusi jamana ka baarakɛɲɔgɔn o kɔni a be kan ka kolo gwɛlɛya kosɛbɛ kabi faransi ka barika ni a daminɛna san 2014 yaasa jiyadisiw k'u kana se ka don bamakɔ kɔnɔna la welela kana amɛriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔbaga ni o ye blinken ye ko ale hakilila la etats-unis ani faransi k'u faralen do ɲɔgɔn kan yaasa ka na ni ɲɛda kura ye farafina tilebi yanfan kɔnɔna la ko min b'i sinsi bɛɛjɛ fanga ɲɛtaga ko ani marako ɲuman
counter narcotics capacity stemming trafficking helping to investigate prosecute and ultimately reduce terrorism violent extremism
walasa ka fɛn fɛrɛ sɔngɔ jiginin kɔlɔsi ani ka a nɔgɔya nin kalosenuma sanuyanen la n'o ye sungalo ye faamaw be ka fɛrɛw latigɛ walasa magoɲɛfɛnw ka sɔrɔ ani sɔngɔ bɛnnen ma dumuni sɔngɔ be cogo di sigidasuguw la aw ka maraw kɔnɔ aw ka kafow la aw ka sigidaw kɔnɔ yala jagokɛlaw ni baarakɛlaw bena fɛnw sɔngɔ bonya hali ni fanga ma dɛmɛ don fɛnw dɔ la wa faamaw bena kɛ cogo di walasa ka dumuni sɔngɔ nɔgɔya aw ko de o la minnu b'a fɛ k'u daa don an ka baro nin na aw tulo sɔgɔ voa afrik la an b'a fɔ kɛnɛ kan ni sibiridon marisi kalo o tile tan ni seginan la ayiwa nin kana fɔ kɔ dɛ
amɛriki jamana ka kiritigɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ min ka baara bɛnnin do amɛriki jamanatigi kɔrɔ donald trump a n'a kanubagaw ka waleya ma min kɛra jamanatigisigi kalata sen fɛ san 2020 georgi o baara wulu ni olu bɛ senna kunnafoniw bena di an ma ni waati na mohamɛd ture fɛ
Atlanta kunnafonidi sɛbɛn Atlanta Journal Constitution ye min sɛbɛntiya n'o ye kuma ta ni jiri ye n'o ye kiritigɛ jɛkuluba kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔ duru fɛ minnu y'a fɔ k'u ye telefɔni weleli sɛbɛn dɔ mɛn min kɛra monsieur trump ni mara wasabulo ɲɛmɔgɔ cɛ georgia mara ka lasigiden david ralston min ma o mɛn a fɔra ka tɛmɛ ani minnu ma fɔ jama ye monsieur ralston n'o sara novanbrukalo la ale ma lajɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔ wele dɔgɔkun min tugura novanbrukalo kalata
kofe. Jakuluba duru, nunu, che saba, ni musofla. Ye kumata unafoni di sebe ni mfe. Nga umason kutrofo bau ustrana ukalakana nuka dambe unye. Fulton County, okafo, marabolo sariatigi, Fanny Willisie, Georgie Segesegeli damne, san bafla oni mwani kile damnena. Wati doni, anege jurusrafe, Willili sebe ure minkera, Monsieur Trump ni maranye mgo doche, obora kenekan. O telefoni Willili nina, san bafla oni mwani kile san, janvye kalotile flanala, jamanatigi Trump ya ajira, ko Georgia mara, konoko ministry, Brad Raffensperger, besteka wote usoro, munu kaka walasa, aka dese fitini ni kosegi mara. Ne ba fe ka minke oye niye. Ne ba fe dron ka vote ba tani kele keme wulon wula ni bise gisoro. Oye kele ye ka teme anta kan. Trump yo fo wule ni senfe. Sababu la anye jamana soro. Folisten wure mounu mbora san ba flani mwani kele damnena. Trump bese ka men abe kuma ni seke seke li kela nye mwoye. Raffensperger ka kube la san ba fla o ni mwan. Desam kalola. Ka nyini afe aka Fulton County o kafo la je. Kafo ko alebina kabako fe ndo soro. Trump fana ya fo. Ayeko ni jabi nyuma mbora ibena foli la seima jireo no ye kritike jekuluba kren krene misigra senka me kalula oyesere bi wulula ndu nyonga kuma me ka dalulu wera ulaje sani akaka bara punche desam kalula a kritike jekulu kren krene mafanga soroka adon jelaki kono nga uye koma gila sabendo labe ni ladilikala uye ka di meshe wilisma jireo no ye kritike jekuluba kren krene nyamo ya ajira iningalini senfe kalute menena ko kuluniye la dilikandi uka mwadamado jalaki nga amason kafo John
Amta Senegal jamana kan kabri kunu alamsa fitne donendo jamana finitigu ani jamana dugudu ni nyonche Dakar dugu kono kakeni ukafanga senamaton nyemogo Ousmane Sonko aleka weleli e bogoji ninka namanjara vewa bambara tokola kabwa Dakar
Senegali fabala kuno tile mumebe kono polisi unisivu unga grenat lakrimose ni chili ni kabakuru filili tunteka kotige okono marabaka uka bisi minumbe mogo utaki unkono safa jenina nani were chira ani magazin chama fana chira sifu unfe suru ulika jo usenfe mara ukono inapoze genshor ni Ousmane Sonko ye meri yeye marabaka uka chakida mimbe sani yakama no ye ICG ye sifu unubali kabarake uka ulika jo usenfe dugu mifana to Mbake, polisu ye sifin tani saba mine ulika jola. Senegali faba lansuro, Ousmane Sonko yere tarafua kelila, kenya sola, ajirala kola kana chigu ya jogi tumami utumbe kata kiritike sola, anima mbainya kakili ina, furuba nafolo sefa wari miliari muga anikuronto nambra di konya ina. Akala fasalibaga, metri side kledor li, ninyana mitunya mine, kunu na bina kiritike sola polisu ka grenade lacrymogène koso halibi afana be kenya sola bi soroma jamana den chama yu dusuma kasijira politiki moko la ke wale jugu minun kera jamana den kan fangasi na Ousmane Sonko ni mambay nya ka kirin koso kunu chama ni sifu nka chenu kon ka nya sifu ba bisi uni bitiguma fo politiki do mako do ya jira ko wala sa jamana den kan lafia ani marabaka kan lafia uya nyini ministri mambay nya fe aka plenti mbo Ousmane Sonko kan kirin ka dabla Pew konote marsikalo tile bisaba nata na besuru sungalo kononana chenu besonka jugu ya Senegal jamana kono na majara Dakar vewa bambara
sisa ambe shaka Traore ka farikolo ngina je kuna fono la se auma
Dans le temps, nous avons un groupe d'Afrique des Nations, Cannes, Côte d'Ivoire, Bafé, Monsaba, Elimétro, les Sabana, Alit, les Nana, Kumukono, Malini, Gambi, de Nyonsro, Marcy, Kaloït, les Mwanani, Jumana, Tadou, Bamako, Stade du VCS Marcilla, Kledourou, Okofe, Casablanca, Maroc, Jamanaka, Gambi, Ben Mali, Bissimila, Gambi, Maroc, de Sugandi, Kadaka, Aleka, Serantrant, Nairo, Nyanglindo, Kafu, Farafina, Gous, Serantrant, Nyamaya, Sofe, Kafu kanyo dante na seka taye sisa. Bijuma duwa ina, marisi kalu tlitano ulo fla saan bafe ngoni sabab. Soromada ina, Senantolanta Federation Jabala la Bamako. Mali digli karamogo Eric Seku Shalye Senantolanta na mwgo mwgo nworo togo di. Minu bina uni rota, nyo dante ulo fla la. Mwgo mwgo nworo ina, do ubala minu doni no kosobe. Ina fo, misalila, Hamari Traore, Kofema, Defenseur, Jigi Jara, Jokola Shiba, Gardien de but, Jaje Samaseku, Chamanchema, milieu de terrain. Mohamed Kamara, Chamanchema, milieu de terrain. Fogata se Moussa Djenempoma, Nyefema, attaquant. Ani Moussa Doumbia, Nyefema, attaquant. VOA Bambara Torola Bamako.
aivan balma o aya famu choko mina ni debena dance ge au kabi malikura kunafuni na mi kera doko kun kunafuni labanye jamuka alabena sekwa kwa chajan check chirofe alasira uma Mariam Traore fe au nichi au kakuluma jola au kambe watiwere
Maria Mutaravere, Africa is full of you. Takumar Tira, Mamadi Ture, Mali is for you. Fans Club Parakina, Poli Bauku, Pamusa Kita Bauku.